basi songa usinipe joto. Huku nyuma ni moto, unadai mbele kushoto. Weka misokoto, haya haya segeta. Sponyo adase, utambaye na poti ukate. Na hamu watake, sanya noti ujiponge na mafea. Weni wangu siwezi kuwa spare. Nipele ndama, nimepanga kaka segedaga. Mina bendaga, leo mina kupa hogo. Katoto katam, tunacheza by koko. Kana nipandisha ham, kakicheza na koko. Chukua, 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 chukua. Chutama, kama mtama ni dondowe. Kumzika we inama, ukekete uchague. Usipage we, sishuku kakero noma. Kama niwe basi utese, mkupe noti mamo cheke. Uniweze niwezeshe, kama bingwa pige sheshe. Baby girl mina celebrate, baby girl weshezesha. Nipede ndama, nimepanga kaka zekedaga. Mina pendaga, leo mina kupa hogo. Katoto katam, tunacheza by koko. Kana nipandisha ham, kakicheza na koko. Chukua, 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 chukua.